sagiraɓe jam ñalle moɗon on e bisimillah ɗo gonde heɗade nde yewtere kumuninde neɗɗaku e haalde haala walliguji gaɗanteɗe yimɓe egguɓe on keeɓi fama ino yewtere e fabodiren anni sembe kabaruji ɗi ñalawma keƴanaɗo haɓugol e yolbere ana yambina hitande fou sappo e joyyi lewru juin tawen leyɗo mali ɗo galleji kewɗi eggude ana jokkini heɓude tiɗallaji banggal heɓude guure hakkunde sarɗiji gurdam mumɓen walliguji banggal neɗɗaku fayotaɓe ɗoytugoji service ngaji kumuniɗi neɗɗaku hono ɓe yimɓe gondi e wadde fa keeɓa ko kasidini ɗe ñande Allah garɗo fou en keeɓan jabule nde e yewtere golle sardiŋeji ana wayi hono handen yo kabaru lobbo dokko guigue galleji kewɗi yimɓe hewɓe egguɓe wonɓe le leydi meɗen ndi le yewtere nde en kollitan foyre ɗi hakkillaji tinnare pawiɗe ɗo rewɓe worɓe daraniɓe gurdam mumɓen hono hani waɗede faɓe yimɓe ko kasindini darane le golleji mumɓen andiɗo kabaru ha walu Gawsou Berthe warantan ko holliti en bandol yontere nde muñal hollitama wiyede yo lekkiki ɗaɗi muɗum ana kaaɗi ka ɓiɓɓe muɗum ana beeli heɗum woni korongol konngol kaƴare meɗen gonɗo duwansa o landeke Oumar Diarra musel gonɗo e foftere waran ko daña ko holliti en min Ousmane Ñalbi warata yettini don ɗo Mamadou Wattara woni to ɓoggi janɗe to sakiraɓe gonɗo limali fo e maggal muɗumen jewtun heɗande yewtere fabodiren ñalom adna keƴanaɗo haɓugol e yolbere ana yambina hitande fo sappo e joyyi e lewru juin tawen leyɗo mali ɗo galleji kewɗi egguɗi ana jokkini heɓude tiɗallaji mawɗi banggal heɓugol guure dogguɓe saabe masibaji gonɗi le région ngaji wuddu e saha leydi meɗen ndi ɓe yimɓe ana gondi e daranade gurdam muɓen ɓe woɗɗiɓe leydiji muɓen guese muɓen fayotade ko wawi fo nafude no ɗum ɓen hakkunde daranade gurdam maɓɓe balli guji banggal neɗɗaku fayottade ɗoytugoji humniɓe neɗɗaku honoɓe kani wadde faɓe darano gurdam mabɓe balliguji ƴiwrude yimɓe humniɓe neɗɗaku fayottade ɗoytugoji muɓen hono ɗi galleji gondi e fewtirinde handen banggal guure fa keɓen jaaboɗi landi anni ko Dirisa Kone heɓenin le nde jantore dow faccitago Ali Cisse Sita Sidy Bé
dogude fa rena yonki muɗum ɗum woni dabere mo malinkoɓe hewɓe le ñalawma hande on joppuɓe guese muɗum dabaji muɗum fayotto kulantiriji kewɗi kasem goɗɗi ɗi nawtortono yallana heɓa seeɗa ko tamma e juuɗe muɗum heɓi ñande fuu so ɓe jottike nokkutoɓe bisimin teeto ɗiɗo galleji egguɓe ure jonde mumen wajibiki na tewta ko ñaama ko darono yimɓele ɓattiɓe ɗumen ko hasindini muɗum du c'est vrai yimɓele egguɓe ure jonde mumen iwruɓe nokkule kewɗe nde wuddu fayotole saaha leydi amen ndi kañum en wondi gollule to golleji yogaji yallana heɓa seeɗa ko tamma e juuɗe muɗum fa wuura
ko tami genni amen miɗe gollano sanne miɗen maranon baali geddi wari mo on nokku mi fuɗɗiken jaaguno ga o jaago lonki yarda yeeso caggal muɗum mi fuɗɗiken sunde guerte ɗuude heɓel lawol min jenni jal sago ɗumi nde hitane ujunaɗe ɗiɗi noga ɗiɗi warmi on nokku saabu laffi deƴere miɗa fiyano care e nannal muɗum min ƴuwi jenni jal sago ana fota duuɓi ɗiɗi hannden min mi gollen ami muurgo noonno fewi hunde mi wala ɗo miɗa hasiñin e balleku sanne fattade ñamiri e nannal muɗum neɗɗo fo aɗa hokkanami kalisi du mi heɓa wadde jaaguji
mi déplacé guila 2016-17 nde gonnomi koro nde miɗo golla radio bon ko garmi ga ɗum ɗum miɗo heddi miɗo golla radio ɓeɗɗo junggom fa hokke wawa hokkede ko heɗat wawata heƴude mais ana samti mais ɗum du wayri sa a domi hokkede tan wawata gas tan a tawa aɗa jogui golle goɗɗo mo gollanta hoore ma wona hokkede tan golle mo gollata de sowo jaagu sowo golle goɗɗo golla de tawa aɗa wawi heɓde hen itta coggu somo e maɗa
ɗiɗo golleji ɗi ɓenɗo yimɓele wattale ñalawma hande o fa darano ko hasindini muɗum ko kaa fuu heeta ɗum saabi so yimɓele ɓe golleji mumen nawri banggal himme yurmere ana waɗa kañum en du ko woni e bawɗe mumen fuu fa fawo ɓeɗo yimɓelle suɓami fa yettikele on ɗo nokku ele koɓe gatta banggal balligu fewre ɓenɗo yimɓe ana tafam tewtude andude koɓe kasindini muɗum newnandeɓe ɗum du oɗo golle mo ɓenɗo yimɓele watta tum nde ñalawma hande o ka kamɓe e gouvernement leydi ɗin waddata ɗum lamin dolo yo hoorejo gollirgal ngal ɓe noddirta développement social et de l'économie solidaire wonko o sifoto eɗo faaba muya gatteɗo fewre ɓenɗo yimɓe
par rapport au déplacement nous c'est toujours considéré
ko naari banggal eggugon jamare menen men fiyan dabiriji faabade yimɓe sakkitaɓe saktere ballego fuu ko heɓa ɓe yimɓe han hokkede tofon fandan hewtide tawaɓe ɗon giddiɓen ko ɓuuri hewde ɓe yimɓe dibaɓe ɓe waran ɓe jippole galleji yogaji ɓeydo ana faaboɓe ga a tawan ɗi galleji ana le tiɗalaji mawɗi samuji ga watti fo so yimɓe wari mi fiyan dabiriji hono mi windata inde mabɓe mi anta da yimɓe ko wooɗi so waɗanno dagol fewtide e baale hinnankoji heɓa walla Allah amen ballego e nannal mudum sawi men dabir fugu mi fiatodo hannen yo ƴewde tan honene baale hinnatoobe heberte wara faawa be yimbe no yaawiri
c'est de voir rassembler tous les partenaires et voir qui peut faire quoi au à l'immédiat
so be tigi odo centre yimbel wobbe kasam e golleji mu em nawri bangal himme yurmere kam en do ana wada imadaraji kewdi fewre yimbel ngombe odo ala hali goto fedde noddirtende sey seran hakkun mabbe dedo fedde ana wada imadaraji le nokule yottagul le mudum wana fi ko nevi sabe rafinde nango fa boto yimbe emmanuel le police kany woni horejo hejo kumani do rende fa yotto sakade le dedo fedde o mo haltana em gol mabbe o hono be gadirta dum
nous ne regardons pas uniquement ce qu'une famille
mena men narta tin ala galle goto me yewata dum ku neddo jogi me yewan tan yimbe woni le tidalaji satte me fa boden neddo ferro attawana hune fu imminage mudum on dan hasini e balle ko no yaawir ga yoga mebbe ana waawi yofraade e jole mu en nanan mudum ga jonte sedan tan ko be jogi futtiman sabe galleji kewdi ando handen attawan sukabe antun ni yimbe neyebe antun goddo attawan barimina be fannaawi yoga jaati attawan yimbe lojaabe du fu ana e o jama be fu ana hasingini e faabede tiagal mudum nukkutibe jippinaadu be yimbe hune fu ko jogi peccen hakkune be hobbe kambe be wala bobde sanne ko buri hewde e be yimbe mobe jippotodo men attan kan en anane tidalaji du fu golleji ku walde CCR han wadde yalla na faabo be yimbe men dabiri fu me fiata hannen yo faawar be yimbe dibabe kay galleji tubi jippina
et les familles ou communautés qui les accueillent
son balla bangal ngure faayeto e madaraji goddi kasen bangal chafaje kana wade fewde be do yimbel andinde om tam wiide dum hejata galleji kewdi e gube ule jonde mu em de nyaloma hande o kanyu enka ko yidi ni woni jam e dejere warta fa fiito nokule mu em
faayeta di e madaraji bangal humide be nedda ku e kanan ko be leydi meden di hebugol ngure ana e tidallaji di galleji kewdi e gudi jogi le leydi meden di o kabaru ana micintine nafa ballondiral hakkunde e himbe be ngala bawde sanne masina himbe hewbe egube gombe leemudun pilondira e juude mubben fewde buytongoji ballengoji bangal neda ko be gonde wadde golleede mba hebude hen seeda hono wadde golleji kesse yalla be darano haajuji mabbe hakkunde hakkillaaji e jaalleñi e doytongoji service ngaji technique be himbe na gonde wadde golleji kewde yalla anan baawana koy mubben fa keba ko mbaay wurde do mubben fa keben jaabu kejaado meden gondo masina seku abdulla kade traware and ko hebini en do faccitaango alisi sita sidibe
Suleiman Traore kany woni horejo jeunesse yimbel egube ure jonde mu em masina debi mako yimbel egube ure jonde mu em gombele nokko mo noddirta manam bugu ana wondi fewde tidalaji kewdi bangal nyamdu kany ko nande mudum o holiti wiide balla bangal himme yurmere ngattedo fewde mabbe o nyende fu yarta caggal tawede dum fu o holiti wiide bedo yimbel egube ure jonde mu em la nyalom hande o ka wana jodi be so tumudir jodale mu em e be gondi ton wadde gollewo yogaji latu sababu be keba ko be tamma jodi mabbe fa be keba daranade galleji mabbe
Kika hebugol ko nyamete yafa yimbe ben ronkay doye be hubu goddum ko nyamete fawno seri yimbe ben no wela wada e joni lewru bus mi ala hebude wallobe joni mi yiye yimbe ben ko yata ka burure yettugol legal haysinu sati wobe kadi tajo e hudo inna yimbe be woko wusum e be yeye dum
mulay trawole yo goto ele bale societe civile lamu masina o wi so mi betike dido golleje hore di bendo yimbel wondi wadde la nyalawma hande o yimbel egube ude jonde mu embe kanyu enka ana wondi wadde golleji kewdi kasem bangal demal lewi mako cercle masina yo nokku to demal watte dado yimbel ana gollatum ele gese fa heba daranade ko nyama
remo so wadi lebbi tati nungu ana rema maro ma gawri mudun so wana hune gonne ko naftito seratan musakaaji galle mudun fu leni nyamri ittete sabe dun fesbe remo wadi lebbi tati nungu ana golla tidalaji mabbe wawa timmude
usman mayga no sotodo o holti wiide laamu leydi ndi an haani ko jokkito imadaraji mudum fa jangina bendo yimbel jandeji mawdi nafude do en bangal demal be kokke awdiji fa to kaaki gollirdi be mbawi nawtorade to wadan so kambe horbe keba daranade hor mabbe nyanduji mabbe be keba du seeda ko be tammata e joodi mabbe e dum wada so be itta jikki mabbe e dum balligu euro sel
donc il faut
ana tirsi fa hannen laamu fiadabrino yaaviri faabade be remo awdiji ko wawata ɓe naftiro ni watti yawɗo ɓe tinno fahannen ɓe jangina ɓe remoɓe honno ndemal waɗirte ɓe hokka ɓe awdi ko yadata ɓe welta ko watti ñolman hannden caggal muɗum ndu ɓe hokke winne no yawiri ko wattata awdiji maɓɓe faamum tan wi laamu masina malngal muɗum fuu yo nokku tan to er ndemal waɗte
gollirgal ngal ɓe noddirta service de développement social et de l'économie solidaire goto e dabireji ɗi holliti fa heɗernde ɓenɗo yimɓelle igguɓe iwɗe jonde mumen wondi fewde muɗum no ñalawma hannde o ka heɓina jogolal yoɓe mbeyɗodira jooɗimaɓe ɓe laato walde ɓe tewta ɗum hono ɓe mbawi mawɓirde ñamiri ni ɓe mbawi ɓoyde eɓe ñaama ɗum tan watta so harani maɓɓe ka ɓe keɓa daranade ɗum ɗum woni ko seko Abdoul Kader Traoré heɓani sijo tamani iwɗe masina
ɗi hakkillaji ana kollita wiide fay e tawede tiɗallaji ɓe himɓe egguɓe ana gondi e yirwininde sarɗiji ko wawi nafude ɗumɓen banggal keɓe fewde e ɓeydugol d'accorde egguɓe golle sardiŋeji ana way honden hono golle joguiɗo nafaji sanne banggal guure galleji kewɗi fuu e tawede le nokkuji kewɗe tiɗallaji godi wadde golle demal tiɗallaji kewɗi goni dow muɗum hono kabaru heɓugol ndiyam haybugol leydi fa yettade feccugol keɓe jaleñi bisiminɗi ɗi hono ɓe kani wadde fa ɓeydura keɓal tawe ɓe bonnayi ha walo heɗi woni koɓe kani wadde fa ɓe darano koɓe kasindini ley o wakkati dow renude ko wawi nafude janggo Gawsou Berté koɗo meɗen hannden jaboto ɗillandi dow faccitago Ali Cissé.
Merci Sidio Tamani. L'une des questions qui concerne les principaux défis environnementaux rencontrés par les populations déplacées lorsqu'elles pratiquent.
On jotama sanne Sidio Tamani ido ɗiɗo lamdi ɗili ɗe ciɗɗallaji bangal hawalu ɗi yimɓele egguɓe iwɗe jonde mumen golloɓe gollowo jardin woy le ñalawma hannde o wondi fewde e muɗum fanan jabade tafam landi moɗon ɗi mi andina on tan wiide ɗum e caɗele mawɗe tafam yoga caɗele ko ɓeɗo yimɓele jogui le ñalawma hannde o ni woni gondal hakkude maɓɓe yimɓele ɓeɓe tawtoytoɓe neɗɗo egguɗo iwɗe jonde muɗum wawa eggididde e leydi neɗɗo fuu ɗofaɗo en so itta e jonde muɗum wajibi nokkuto bisiminte to yiyam caɗele yogaje fa ɓeɗo yimɓele heɓa wadde golle mumen jardin heɓugol maɓɓe leydi wona ko newi neɗɗo fuu anduɗo tiɗɗallaji ɓiliɗe heɓugol leydi le leydi amendi le ñalawma hannde o ana andi wiide caɗele kewɗe ana ɓili e heɓugol ɗum e ɗum nokkule kewɗe koy ele leydi e malgal muɗum fuu nokkule to ɓeɗo yimɓele jippinte ana jatira hono nokkule to jaam woni to ndenagu woni ga anduɗo kabaru ɓiliɗo e ndenagu le leydi amendi le ñalawma hannde o fuu ana andi wiide rafi ndenagu o ana nokkule kewɗe ne leydi nokkule yogaje ana bisima no woɗiri ɓurde nokkule goɗɗe yimɓele eggoɓe iwɗe jonde mumen golle jardin ne yata caggal heɓugol leydi to ɗum watte yata caggal bawɗe ɗum tiɗɗalla ɗiɗoɓa o ɗo ana ɓili e heɓugol maɓɓe kalsi faɓe golla ɗiɗo golleji jardin o maɓɓe koy koɓe mbawi remudele muɗum fa gasa e joɗi maɓɓe ana leyka e nandore muɗum eɓe mbawi muɗnande hoore maɓɓe ɗu engrais ji maɓɓe ko walda e engrais chimique gattiteɗe guese ɗe fa koɓe keɓata ele ndemal maɓɓe ngal ko tawa ana moƴƴi ana heewi ɗum nawri banggal heɓugol ndiyam faɓe jarna jardin o maɓɓe koye ɗu wom yimɓel kertanaɓe fa darano ɗum asugol ɓulli ana wawi du fa baɗe sanne ɓenɗo yimɓe ɗum ne du fuu yata caggal bawɗe fourage ngayi du eɓe mbawi muƴnanede ɗi panuŋaji daronto ɓulli mawɗi sanne du womtom ɗi pompe ŋaji wawi jippinede le muɗum tawa eɓe mbawi heɓude e muɗum ndiyam wom e yimɓele egguɓe iwɗe jonde mumen keɓuɓe leydi ndi wawi remude komi kolliti joom ko fuu yo hunde ko wawi nawtirede yella koɓe tewteta ko ha dañan koɓe keɓe muɗum awdiji ɗi du ana wawi rentinede reme nokku goto laawi goɗɗi kasem du ana toon mbawɗi jokkede fati tawa baasi ana naata hakkude maɓɓe yimɓene so wondi fuu wajibi daña no haaɓi kina tawa dawral ka ana hakkune maɓɓe yella koɓe tewteta ko ka ana laato yimɓele bisimoɓe ɗenɗo yimɓele egguɓe iwɗe jonde mumen ana hani kañum en du ko waaje hollite ɗati ɗi kani jokkude yella gondal hakkude maɓɓe ɓenɗo yimɓel ana waɗa no woɗiri fay so tawama jañel kewɗi kañum en kana egga ɗi lendi e hoore a tawan baasi ana hakkude maɓɓe so wom e yimɓe tawaɓe gaɓɓe golleji ƴaɓɓitiɗi so wona ɗum ka eɓe bisimen woɗiri ka ga ɗum ka fuu hatta tiɗɗal ɓiliɗo heɓugol maɓɓe nokkule toɓe mbawi remude ɗum jaati latto sababu fooɗami fooɗa hakkude maɓɓe yimɓel ɓeɓe tawtoytaɓe golle ana hani waɗede banggal humpintingol wajuju du waɗe fewde moƴƴiki ko woni e jaɓɓitade neɗɗo no woɗiri ene wawi latade sababu yimɓe jiɗodira jaɓa waɗodirgol moƴƴere laawi kewɗi ka na wondi jokkede tom ne ñalama hannde o yella ɗo yimɓel ana heɓa wowtirde koɓe gondi fewde muɗum ko golle du ana hani waɗede fewde heeƴo mum noddirta jure woni heeƴo darontoɗo heɓugol maɓɓe ndiyam ɗati ɗo ana hani ittede tum mbawɗi latal sababu e joɗi maɓɓe golleji koɓe gondi wadde ko yella ana heddo fa ɓoya
falloir travailler dans ce cadre là
Mais en même temps, il faut mettre en place des pratiques de gestion durable.
Gaw Souberté Adjaram hollitinde men ko ne hakkilo maada do o kabaru ko kollitinda dun an waay nafude sanne do hakkilaji lobbi bangal yirwingol demal be himbe egube wombe le nokkuje de. Hello meden artiste invité woni Jimo mo bisiminden handen o ma yorane e motti suudu baba ngallore no dirtende du la venise malienne kadiar meden gondo ton Mamadou Koumina o hawri e Allah bara sambaru o Jimo o bidu inde ande goto woni kanko bara sambaru le halaji makko o Jimo o holliti en woni ko wondi wadde golle makko no wori handen o halidu hala himbe egube wombe leydi meden di be holti wide anakani fabede yalla na baa to de tida laaji di ngoni do mu ben di kedden ko be lanudiri
gidodo wawi halande mede inde maada jammore maada to woni duudi maada
mide ye Allah bare mo samba bubu sare mide jeya cons ka asul o yo komogo
Abdoulaye Sare yalla gilla man hen puddoda gaaci
gaaci ka nde puddumi kam anda ka jonno faami golla golle o mo holla dum woni golle anka dum ka fuddi 2018 wana dum nyande puddumi gaaci lu fuy fi hudde gaaci ka dum kam anda inshallah
ko dirde an cieri an Allah Ibrahima Samba yalla gaci si hodi hen kodata an
minga gaci pulaku ni kodam hunde fu ko gandi bangal pulaku gude pulaku de tam kodam on tan won ko piyam njaru en garbare en biidi en ndonde en fasusi en dirgamawel en dun ni won ko kodam
ngardi sanne dun ka haynaaki nenno ko tawda galle o koto miɗen mbawi famude ne hoɗum wadduma e hoɗugol gaaci
gaaci kam fini mi tawi abbano hoɗo abban du tawru abba muɗum ndenno ɗum ka e tawangal tan inchallah tawangal du wona tan ko tawi ko ana hecci ɗum ko
ayo e leyno koɗirton gaaci ɗini ne tama won haalaji ɗi kalton hen ko neɗɗo wawi heɓude hen nafa e ley haalaji moon ɗi na on koɗan tan
miɗen koɗɗa miɗen kaala gaaci ɗimin koɗɗa ɗi fuu ɗi wonko ɗi pirtata ko jaɓɓino tan nenno so wiyama pulla fuu ko waɗi ɗum ko on fuu ana andi pulu tawe e muɗum inchallahu gaaci ɗi fuu wonko ɗi pirtata
oɗon noddita yimɓe e kulle kewɗe na oɗon janggina yimɓe na oɗon kumpintina yimɓe e ley gaaci moon ɗi
sanni miɗen kumpintina yimɓe hono ko ƴaɓɓino worɓe ƴaɓɓinoɓe keeñe ɓe kono ko golleji ɗi golluno ƴaɓɓade ɗi miɗen kumpintina sukaɓe hannden ɓe andanano ɗum inchallahu hono ɓuure mawɓe ƴaɓɓinoɓe ɓe hono so mbiɗa Boubou en joni Boubou en wonko waɗi andi ka hamma Aly Sirri gakoye fasusi usumon dekere on min mbiyata pullo jon jiiba caggal o wi ñande o wala fuu dokkal dokkiɗan on ɗe kulle e bandu en somin pullo fuu mumin gaɗani ɗum rencontré histoire o fuu a tawan ana heeɓa essence fa sanni
min ga tama Allah e bar sambaru waɗino album ya
album kam waɗa e feewi
fey
fayde wotere
minen ka famudeno sabab mudu
nanna bon album ka mi waɗa ɗum fayde wotere sabi ayi zaman on wurri hande no wonno way inshallah kulle ɗe fuu kina keɓa fong e balliguji sanne hono bangal artiste
ndenno ko saabi so album o heɓaka ka fuu jonka eɗen mbawi wiide goho ka fuu faabo o woni ko heɓaka nde bangal album o
album ka mi tawa ana waɗe ka dans les jours à venir ana e programme ngaji an inchallah ana e projet ngaji an sanne wadde album
ayo wakati mo gordan hande woni sare homo fu ana andi wiide wakati ana tiide ana nawi leydi ndi du hebi tiide allaji ko kewi e ley mudum du gelle kewde cotti hodum woni e hakkille maado ko yimbe sottube gelle mudum en puti wadanede
yimbe cottube on refugee embe be kandi mballi gusanni sabi ko min gelle mabbe so waddi mofti gako fede andi dum wana hon do muude mabbe e do ronkere tanno ko woni e leydi meden di ko lelan wadde deejere leydi meden inshallah nangudiran juudi labudiran berde be kandi e mballi gusanni aye nukuji mabbe de aye no be gorri non fu e dum yurmini sanni wonno way kulaka na hani wattande be hakkille sanne du koy sa yi no be jilirto e nukuje be sukabe je no jirta dun no won e dun siwa fa sanne dum wela fe ferama dun nawi ko noddam yu pulaku ni e be kandi si mballi guji fu dabare an hani wade sanne no birfro vraiment dun nawi kan non nukku mudun ka wala so pari na be da fu yawta no hodde kon don tan buri yidde ko
denno e dunne an e hore maada Abdoulaye Sare wonko mbowda faabaade e bangal déplacé en refugee mbé
won paabirim bi jaati sabi ko heewi mi dooti dun yaari docteur holli dun nokono kala ko sadi be fu fuddore golle o de fu mi da wadanno démarche ngaji sanne on le kulle bonde e keba nukuuje ke mballu giwuji fu e bandu en fu mi wadi non démarche ngaji mul jabbade ka hon de kulle ne do watta hore mul affiche fa sanne ko burmi fu wadde dumane do mudun ka fu pula ko an hani wattande ba hakkille fa sanne vraiment ka ni wattane da hakkille fa sanne
lay fa hande alhali dum woni refugee en kay e déplacé en be e hakkille maado ONG ngaji projet ngaji kayne association ngaji wonko mbaawi gollude o golle
ONG ngaji an mbaawi kadoji adi humanitaire be fu an mbaawi wadde eden jogi association ngaji meden dum enen pula taptar pula ko en ngodi association ngaji pula ko fa heewi an ngodi an mballa dum ka fa hande eden nodda be beeda e mballi
Abdoulaye joni gamedo mila gajaati meden den joni denno ada waawi jartande min gaaci seeda medon da min daani ma
inshallah o meltanama sanni jall an e baamo fu o meltanama sanni vraiment mi welti kala kiddi do sijo tamani fu mi jooti dun mi barkini dun on fu on jootama fa sanni vraiment lando faabu pulaako jam wartu e leydi meden di Allah faabu fasuji ono di pulo bolol boyani sidi boyani sidi seku boyani sidi pulo mo wana baydol borso e baydol baa bondune boso do ngagno do karne do nyamte fasus nit buba samba boyani sidi amadou ali barkial pulo je do buje banko ma tille abati so ko goru e welngo gawde futoro buje baal janga buje baa nyawla bara ndenne la sara dajje la baa
Allah bara sambaru a jaram a wonno kodo meden handen bangal ko biet artiste invité de la semaine meden jattadu kajara men gondo to mottito do ni Mamadou Koumina e lanondirde mada e hala jogidi nafa bandol min cuɓi yontere nde holtama wiyede muñal yo lekkiki ɗaɗi moɗon ana kaaɗi ka ɓiɓɓe mon ana beeli ngol konngol ana holitan wiide muñal ana jogi nafa sanne fewde e kabaruji kewɗi hottinde wiide tan muñal hono muɗum wala sini no fuɗɓe mbiyatati ni a muñi fuu a mursata fa ɓeydor ene faamu e ngol bandol keƴaɗo meɗen gonɗo Douansa Mohamed Idrissa Touré o landodiri e Oumar Diarra oyo jannguinowo gonɗo e foftere hannden keɗɗen ko holliti en ko woni hakkille makko e ngol bandol.
Min Oumar Diarra jannguinowo l'école kiɗɗo Douansa. Aywa leydi ndi wala mawɓe wela mawɓe tinne baddine sukaaɓe kuliteeɓe fa ɓe keɓa andal nonnon ɓeni ɗum wonton mbiɗa jogii ngol purol ko ɗoni lekki ɗaɗol mum ina haaɗi kati ka ɓiɓɓe mum ina mbili ƴerem nonnon ngol purol mbimi hoɗon lekki ki ɗaɗol mum ina haaɗi kati ka ɓiɓɓe mum ina mbili ƴerem nonnon ɗum woni hoɗum muñal waajibi muñal wonton fuu waajibi kina tinnitaare taweɗe heen muñal e tinnitaare nden ɗum gaddanta neɗɗo heɓde huunde fuu ko waawi laataade mbeleefi ngol purol hollitan de kina immoɗa kina daroɗa kina tinnitoɗa immaade tinnitaade ɗum woni ɗaɗol tiinugol ngol ɗaɗol mettugol ngol ɗaɗol kaaɗugol ngol sina immeke dareke tinnitake a muñi a heɓanonote hunde fof ko jiɗɗa ɗum woni hoɗum woni ɓiɓɓe leɗɗe belɗe ƴerem nonnon ngol purol ne hollita en ni aɗa yiɗi hunde fof ko tewtata ko haani juutude ko jogii barke kina tafe kina muña sabu tutugol le heɓɗe honote ɓiɓɓe mum waajibi kina muñal e sawraare kina wowtu kina tampin kina tinnitaare sanne haa keɓa honote nafa lekkiki no ngol purol ko hollitata en de muñal e sawraare kañum wallata fa ɓi adama gurdam mum laato gurdam belɗam gurdam ceeniɗam
sakiraaɓe on keɓi faamu sanne ko Oumar Diarra holti en e mbiyatmo tiyaabu makko ngol bandol am miccitini wiide tan nafa muɗum ana mawni sanne saabu muñal hono muɗum wala hunde fuu ko mbawɗa tiɗallaji na caɗele fuu ɗe mbawɗa heɓude sini a muñi tan aɗa wawi heɓoyde nafa muɗum Mamed Idrissa Touré a jarama sakiraaɓe ɗo kaduɗen e yewtere meɗen faabodire nde hannden mi jowti on heɗade nde yewtere ɗo gonɗo limal fuu e manggal muɗum mbiya on jarama on keɓi faamu gonnoɗo paalel haalɗo Ousmane Ñaali Buuli e kanko tawnade ɓoggi janɗe to yo Mamadou Ouattara fa keɗɗon kabaru studio tamani fo ɗo mbawi du heɓude dow www.studiotamani.org sakiraaɓe hettoɓe min jowti on heɗade nde yewtere wassalamu